The number one, drop it.
This one's a banger.
That's a chop, that's a chop.
Na festival, ama una what's up? To chat a tweet, ama snap a chat. Ya toto wa squeezy, napenda Instagram. Online kama cheesy, kama mnapewa grammy. Online kama cheesy. Online kama cheesy.
Unajua kuna vitu vya kuomba lakini sio naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapintapata connection. Na neta nipa connection. Wapintapata connection. Was. Was. Wapintapata connection. Na neta nipa connection. Wapintapata connection. Was. Was. Was.
Inama bas. Bus.
Was, was, was.
Inama bus. Inuka bus.
Was, was.
Kuna vitu vya kuomba lakini sio naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapintapata connection. Na neta nipa connection. Wapintapata